to kiss, baby.
Fananisha kuwa nawe nimebahatika, ukienda mbali watanizika, we upepo bari ni manukato mwili, nikuache kwa nini mama, wewe wanywe dawa kwenini, sikuache niamini yani wewe na mimi.
Drop, drop,
hey.
Up, up,
hey.
Shop, shop,
hey.
Oh.